brand new banger. DJ Cthu, baby, the hottest DJ under the sun.
Now hear this.
Now hear this.
Another day, another crisis. Keyboard warrior still typing. Mini lover, siku hizi spendi fighting. Na mahita hawa wezinto wa timing. Na hata wakinita guide, I know my baby will be by me. Na wakini seti kwa IG, dawa ya watiaji huanga silence. Niko shere mina vibe, na nyimu nani analyze. Who I wonder why, me I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Niko shere mina vibe, na nyimu nani analyze. Who I wonder why, I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life, cheki zangu zimenai. Don't you disrespect my lover.
Say my number, my guy.
Tonight I don't want no drama.
Say my number, my guy.
Chaber dongingero anahero kasi anda.
Say my number, la, la, la. My guy.
Leo ni party hadi mchana.
Say my number, my guy.
Sherehe na piganga na kikosi. Kwa mfuko pesa haikosi. Mademu wananitanga kiongozi. Vile mimi hutesanga Nairobi. Sele, sele, zimeripoti. Chini, chini tuko kwa magoti. Aki wewe, wewe psi nirekodi. Kesho nipate mesha niposti. Niko shere mina vibe. Na nyimu nani analyze. Who I wonder why. Me I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Niko shere mina vibe. Na nyimu nani analyze. Ooh, I wonder why. I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Cheki zangu zimenice. Don't you disrespect my lover.
Say my mama, my guy.
Tonight I don't want no drama.
Say my mama, my guy.
Chaber dongingero anahero kasi anda.
Say my mama, my guy.
Leo ni party hadi mchana.
Say my mama, my guy.
Sina no, sina no, sina no, sina no ma.
Sina no ma, my guy.
Sina no, sina no, sina no, sina no ma.
Sina no ma, my guy.
Sina no, sina no, sina no, sina no ma.
Sina no ma, my guy.
Chaper dongingero anahero kasi anda.
Sina no ma, my guy.
Hold and I don't know how. All I know for sure. choice, I need you now, somehow. Jumimini nangoja too. Lately you've been switching on my wasn't even planning to be on this route. Now you got me thinking about my future too. But maybe we can wait some time. I don't even have to really make you mine. Una vioni pendeza without a try. I'm loving how you always make me touch the sky.
Poteze wakati rao kinilalia. Siku inapita ikienda wapi kasija kupigia. Ukini hitaji minta kosaje nafasi, sema takukujia. I've been asking God for you. Nilifunga nione mujiza, kufungwa macho I saw you.
Down on your knees, no wasting time. Wazazi wajuane, family time. Bouncing baby, no next in line. Meant to be, it was set in time. Dafka here, it's ahead of time. Honeymoon high, the time of your life. Promise we'll stand the test of time. Sadly, forever's not enough.
Nakupenda kama nyama choma, soda baridi na kadonat. Nikiwa nawe mi unona my sukari.
Nakupenda kama nyama choma, soda baridi na kadonat. Nikiwa nawe mi upona dakitari.
Niwera, 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 niwera kuna family. Tunzi wera tunde family. Down the aisle with you, come home to you. Niwera, 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 niwera kuna family. Tunzi wera tunde family. Down the aisle with you, come home to you.
Kama kukupenda dhambi, my soul is a dark night. To leave a permanent mark, endless bloodline. Love at first sight, sacred soul tie. Talk to me with your eyes, nitajua Kenya unadai. Nimekuona ukiwa thirsty, hungry, nasty. Kukutunza kazi, yangu kirasmi. Ntakujengea makao, kabla nipate mazao. Jipange na hiyo thao.
Huyu ni wanani?
Huyu ni wangu. Tumandanganye my boys, siko kwangu. One plus one isabu za kutoroka. Matabu ni mjeze kikapu, napenda vile.
Nakupenda kama nyama choma, soda baridi na kadonat. Ikiwa na umi unona my sukari.
Nakupenda kama nyama choma, soda baridi na kadonat.
Kera sana. Oh no, na vile we ni msupu. Umepewa kila kitu, rafiki yako ndiye sumu, anakuchocha sana. No, 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 hapana, sikukuwa huko jana. Unapenda kugombana sana kila saa. No, waho, hasira imegeuka hasara. Ingawa tunapendana, nimechoka sana. No, mina ona, itakuwa tu sawa hata tukiachana. Ma, mina ona, itakuwa tu sawa hata tukiachana.
Saa zingine naonanga wivu, juma nika wako wako na kakitu. So siku hizi unyombangi kitu, ata ya pitu na nisawa tu. Ata kama haurudi siku, I hope and pray the things that you do never hurt me and you. Sita danganya, nilikesha studio jana. Baby mimi ungangana sana kila saa. Na hasira ikigeuka hasara. Si unajua na kupenda, baby, so I don't wanna fight you, no. Na, oh, na, itakuwa tu sawa hata tukiachana. Ma, mina, itakuwa tu sawa hata tukiachana. Mama, nenda lote, nenda lote, nenda lote mama, nenda lote mama, nenda lote, nenda lote, nenda lote mama.
Kukua huko jana. Unapenda kugombana sana kila saa.
Hasira ikigeuka hasara. Ingawa tunapendana, imebidi tumeachana.
If it's fine after, I'll make you sing. tena barubaru na wewe. Ya dada, I'm on a romantic call. Baby panda mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Leo nimebai bamba, leta mamako tuonge. Tuliko sana tangu masikio ni toboe. Hii namba ni ya mse wa movie hapa base. Usi reply hata kikutext. Uliwacha kubonda tangu kuku zenu zende missing. Mliacha kushuku ule mkisi kuna ukame. Na hopa bako aliunda fence. Nogopa sana kuliwe na fisi. I'm on a romantic call. Baby panda mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuweke.
Some balls nipigane juu yako. Nibonge na God nimwitishe bei yako. Nilale chini unikalie kichapo. Nibonge na gang do tufike rorashio. Pia na die tu atese Nairobi hadida. Couple goals too much outfits Adidas. Kubali ni kushike ni kukunjie kwa cab. Shukuru ex wako I'm glad alikudump. My gold una glitter. Fashion killer. Grass is greener when the thighs are thicker. Na picture yo tumbo iki get bigger. Nataka ka boy unadeka kwena sister. 2 hours on a video call na we. We feel like a minute we can do this all night. Ukigolo akuna loss ezi break. Uko lonely, I'm a cruise to your end.
I'm on a romantic call. Baby kona mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, keke. Natafuta maka, nishapata jiko. Kama cheating ni drugs, niko detox. Mfuna nipa uhai, kuna symptoms. Safisha signal.
Neza grow some balls, nipigane juu yako. Nibonge na God, nimwitishe bei yako. Nilale njaa, unikalie kichapo. Nibonge na gang, do tufike rorashio.
I'm on a romantic call. Baby, panda mti kama network ni blanda. I'm on a romantic call. Better option ni wewe, safwa elewe. I'm on a romantic call. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantic call. Better option ni wewe. Kielewe, kielewe,
kielewe.
Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, kielewe. Lazima nikuweke,
kielewe,
kielewe,
kielewe.
Lazima nikuweke, kielewe, kielewe, kielewe. Lazima nikuweke, kielewe.
Made it.
Perfect, yeah, ni wangu na mini wake. I love how we love in silence. Watangoja sana tuwachane. Baby, slow down the motion. In my heart, you the cause the commotion. While I nani weni mengoja. I wanna stick to your program. Baby, slow down the motion. In my heart, you the cause the commotion. While I nani weni mengoja. I wanna stick to your program. Special, kwanza ukiwa leso. Unaniacha kwa mateso. Jesu, Jesu. Mtoto ni marema. Oneni, she's my angel. Hakiniacha ni mateso. Jesu, Jesu.
I know you are meant for
you
me.
You were meant for me.
I was meant for
I
you.
I was meant for you.
This is what it feels to find true love. I know you are meant for
you
me.
In the morning, when you come around, I be glowing. So usiende mbalika hapa nami, don't let me down, don't stop me. Every time your phone, I be calling, cause you know I can control it. I'm falling harder. I see you if you love.
Si cosa, ma cosa ni kurudia, pole sana. Kama umevumilia, tulikosana. Nikaomba ungenirudia, ukanikana hadharani, mbele ya dunia.
Beti lichomeka,
zima moto wakusaidia deke ya vieta kianguka wakunyambia saizi liona ona ona na siku fatilia jirani alikuteka mali yangu wakanikulia ni sawa
umeniacha nimeachika ni sawa ninganyamaza yote tisa but for real is that who you have picked over me umeniacha nimeachika ni sawa
ukosho yondo mwenye unataka uko sure
ni sawa
uko sure unaweza sema with your chest uko sure
but for real is that who you have picked over me umeniacha nimeachika ni sawa ni sawa ni sawa
number on your wedding day stima zipote upate fat fingers ringi sitoshe your boyfriend akubaye kadog ukidhani nika cute kakuume mother in law na father in law wakuchukie wakikuona unadhani yani catch kumbe yani spam donor yoni nini unabonya my lord I wonder but as long as you're happy when I wependa kenye unapenda imeenda
ni sawa umeniacha nimeachika ni sawa ninganyamaza yote tisa but for real is that who you have picked over me umeniacha nimeachika ni sawa
uko sure yondo mwenye unataka uko sure
ni sawa
uko sure unaweza sema with your chest uko sure
but for
kosa fair nitapiga squad ni yamini ya be there chunga hama fisi ni mambwe wengine ni mabe chocha za mandai na machupa za bele you know that I come above all the sex care of you my darling so don't you worry always be happy show the cute smile on your pretty face you my sunshine in the shady days ando my girl singa unduka na kena new ways moved up from the funny days ride for you baby I'ma ride for you
ride for you
no shoe shiner I'ma die for you
die for you
African woman I adore you and I just called just to say that I love you
my pretty baby Tuanze na nyumba ya mabati, tuchome dondo chapati, omba nguo za kuenda party. Yeah, yeah, yeah.
Usimindi
minawe tupange mikakati, vita ni kupoteza wakati, naomba tupatane katikati. Yeah, yeah, yeah.
Usimindi
tutabae nyele ya farasi ma, nguo utadunga ni Versace ma, nitabae gari utadrive bima. You not deserve, there's nothing better than this love. So how tall like a let's leave up, life forever by default. No way, no way, no way. Kaire tu akwa no way, no way, no way. Baki na mimi, baki na mimi. No way, no way.
Kama ni mapenzi ushanipenda, basi mini take nini tena. Mini kiwa chini ukunilenga, tunapanda juna nijenga. Cheki vile mbali tunaenda, straight good loving agenda. Umenifunga pingu na surrender, nilalishe ndani be my jailer. Hela, zikithela, mfuko itoboke kuwa tailor. Hapana choma picha choma vela, give me real love bila era. There's nothing better than this love,
this love.
So how talaka let's live up,
live up.
My forever by default.
No way, no way, no way. Kare tu akwa no way, no way, no way. Baki na mimi, baki na mimi.
Mara she's a bae ghali.
kodon. Hey, hey, kodon. Washa kishaga, kama kuna bas. Twanga kijaba, usijelala. Kuna walevi wamekuja wamenyanya. Akina dada wanataka biringanya. Yo shere imeanza. Yo shere imeanza. Kwa shere utatupata. Kwa shere utatupata.
Fine, I have a 100 bob in my pocket. Nataka nikunywa 40 shillings. Ah, 60 shillings ni pe? Fair.
That's a place you don't like it. Idelo msula.
Kila mtu kwenye dance floor, let's go Act like you know, vijana barbaru na wewe. Ya dada, twende.
Yo, by any chance ka unaitaka unaikufia. Kwa streets, mikasa ngori zina nikamia. Najipush, nifike place mwezi nifikia. Lost so many brothers, God amenishikilia. Don't back down, face it head on. Ukini ona around, jua tuko zone. Neza toa form, vurugu go down. Mikasa isukasa, ukimblame tunaku round. Tuna dishi this year, tuliwa card last year. Kitu ineza nikatia, nikukosa kuona njia. Siezi taka kuidandia, kasi yangu nailipia. Wezi nikosa kwa njia, kani ukali unafikia. Kuwa mjanja kama uko maliniko. Energy iko nitakuwa richer than before. Uplifting my people on drugs are 20 detox. We ain't changing for nobody pende vile iko.
Kale ka dance ketu time imefika. Jitafutie space ya kutingika. Yeah, yeah. Kulan unalana tu dakika. Kubali kama vibe imekushika. Left foot mbele, right foot back. Uwa mosquito shikanisha your hands. Tingiza mabega kimulembe man. Ipeleke mbele then bring it back. Left foot mbele, right foot back. Uwa mosquito shikanisha your hands. Tingiza mabega kimulembe man. Ipeleke mbele then bring it back. Left foot mbele, right foot back. Uwa mosquito shikanisha your hands. Tingiza mabega kimulembe man. Ipeleke mbele then bring it back. Usachekele my black eye. You should see the other guy. Alishindwa kunyangusha though he tried. Uwezi ni kulia wife eye. Akona fidelity kushinda wife eye. Mi huwa si blame vitungu when I cry. If to leave I have to kill my dreams then I'll die. Tie the knot make my noose it I can't tie. Tie the knot make my noose it I can't tie. Yeah. Greatness is my ally. Nili divorce quitting early morning. Ako kotini anapigania early morning. Dini ngoni I know the truth. Hey, na joti ex na die kubai iko kwa booth. I'm sorry baby, music is a jealous lover. Nikilala inje ndo kasienja utavya. Doing this for you and adia siana. Siku pita usichoke kungote ya mchana. Kaleka dance ketu time imefika. Jitafutie space ya kutingika. Yeah, yeah. Kulan unalana tu dakika. Kubali kama vibe imekushika. Left foot mbele, right foot back. Uwa mosquito shikanisha your hands. Tingiza mabega kimulembe man. Ipeleke mbele then bring it back. Left foot mbele, right foot back. Uwa mosquito shikanisha your hands. Tingiza mabega kimulembe man. Ipeleke mbele then bring it back. Left foot mbele, right foot back. Uwa mosquito shikanisha your hands. Tingiza mabega kimulembe man. Ipeleke mbele then bring it back.
Kama kutu kuna star basi wa kwanza ni mimi. Tunaitaka yende sana kila siku tunekabidi. Muziki na hubs unajua ni therapeutic. Ambie ni Spotify hit track playlist it. Psyche ya kupa on a daily haiishi. Unadhani kuna star kama mimi ni easy. Whatever you want best believe you'll achieve it. Awezi pata mwizi akipack side hizi.
Made it.